kutya nti nyinza okusula bagamba ndi wa busungu nti nyinza okusamba naye nze ndi wuwo nsuubiza siyinza kwefula ne bwe mbanyize ndayira siyinza kusoza
Hey.